Bastard Chill.
Just Aki
Records.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Zijukira chitange. Byona nekoze wa minyama. Emyoyo ja ufwindi. Ine mioyo bambe jobulimba. Tasana ngerero. Mponye kutiri endagane za uleta. Nadale bikoli mebio. Ebimbu ze mirembe. Tato bitwale. Kati nkutule. 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 Kati menye menye. Menye menye menye. Bulindagane zezi numba. Kati menye menye. Menye menye. Bulindagane zezi numba. Osumulule. Osumulule.
Sumulula
bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulule ndagana za kansa. Sumulule ndagana za bulimba. Sumulule ndagana za kansa. Sumulule ndagana za bulimba. Sumulule ndagana za bwenzi. Osumulule ndagana za bulimba. Sumulule ndagana za mbaga. Sumulule ndagana za basenzi. Sumulule ndagana za masege. Tata sumulula sumulula byona. Sumulula sumulula nange. Sumulule bire byamboa. Sumulule bire byansiba. Sumulule bire byansiba. Sumulule ndagana za bajaja. Sumulule ndagana za basenga. Osumulule ndagana za bakoja. Katonda wangu zitwale. Nadala zile ndagana za kunyo mwenge. Mukama wangu zitwale. Nze zive kubana wange. Zive kumuchala wange. Zide ya mambi jelava. Zindeke mbele mirembe. Ndagana za butafuna chintu. Ndagana za butawasi wanga. Osumulule. Osumulule.
Sumulula
bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula bamba bantu bo.
Osumulule.
Sumulula bamba byalema.
Osumulule.
Sumulula mugisa gwensimbi. Osumulula mugisa gwebyenfuna. Sumulula mugisa gwa business. Osumulula mugisa gwa kusoma. Tata chala ke wange. Ojombo mugisa gwenkuba. Jambu ke wange. Ompo mugisa gwebyenfuna. Wekuba kubala mundi miro. Njagala mfunyene okuyisa mubo. Osumulula. Osumulule. Osumulule chitange. Nkowo kusekeranga. Nkoyo kusekeranga. Kati jango jowe chikolimo. Jango jewe chiswalo. Vange vayo nange. Ondaga uinza motata. Menya menya mioyo jewavu. Menya menya mioyo jendwade. Menya menya mioyo yukufisa. Menya menya mioyo yubuyinike. Menya 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 menya. Osumulule. 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 Osumulule.